amat.unlux.com.
Yeah. Like King David, I'm glad. It's a time now. Let's go. This is the Kid WM Love of Chalas nigga.
It's DJ Cross on the mix.
Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Paradise. Ambuye mundi lole inea. Ndi sanami, usiku ndi masana mbuye mu makala nane. Ndikupempa, moyo wanga mutangate. Chifukwa satani alinane mu mapanze. Remsa mulole kundi sata mu mapanze. Akuyesa yesa ngatafuna kudya nazi. Someday I needed to be there praying for angels. Saka onege ngati washilendo. Kuyenda enda mwamba ngati nimpepo. Paka koma inekafikeko. Ukuziwa kale zose ndi nyengo. Cholinga changa chose salvation. Paradise, take you over my life. Kusatangati moyo wakumamba. My blessings come true, yeah. Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Paradise. Ambuye mundi lole inea. Excuse on the mess, Jaja bless me. Some people envy, I don't wanna change. Sent it easy on me, I beg you, ja, God my way. All on this a skill, I call it shit. Mukale nani, mati ngati njenje pachi londa. Kondite to zela paka dani ose atagonja. Mbuye wanga, muli nani, moyo wanga, ndisa nami. Nado sama, muzikomu, chito yanu, ndilikongo. Ndipo zose, zilikongo. Komandi kufuni si, samu, danditenge la koko. Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Paradise. Ambuye mundi lole inea. Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Ambuye mundi lole, ndikufuna ndikaone zigolina inea. Paradise.
Download great music from amat.unlx.com.